wana sili, sili sili, apanzele tuwe
Ricky Melody's Touch.
Jali, uweni barafu ya moyo, kweli unanipoza, ninapo hisi kuchoka. Honey, natamani niwe nawe, all the rest of my life, uwe ubavuni mwangu. Busara, mcheshi na mvumilivu sana, una moyo utajiri wa hekima, my African queen, nizaridi ya kukala nawe, penye halizo sini, kiangazi masika, kusina shwari, ziwe mijuma wangu, na kulaiki, daki hamazi na gosi ni mazo mazo, mama na umrembo. Hata ardhi na mbingu viwe shahidi, nitakupa mapenzi yangu yote.
Chausa Amila,
Amilo, mazi wenu mimi
naenza taka vikala,
naifwa sweetheart, darlingi mimi
naenza taka vikala,
yo 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 naenza simare
naenza taka vikala,
hata mimi na muhenza anenza ye.
I'm in love, penzi rano gabalai, hakulali kafuna chati tamacha. Nepa status ita mimi, wanitelela finolo lanzapata. Wani blue tick, ukini hide you don't post in simone. Mino janguka vifitika, na henzo kwa mini nzolole. Wore na kabambe vino na patatachi, motulaya funa video chati na manya. Unasikira kiraziwe, samba na henzwa mwenye. Don't worry, uko safe on my hands. Usijali kunda kutoka na inzi. Na manya kama jenzi, minondo panza na kuenza kishenzi. Takungezera idadi ya mabusu, kadia kadozi ndakangeza na nusu. Ukitandani volume full blast, majirani mamanye kwa kirakazi. Kumbe kuna kira kazi kokaya, ni kuhenza jomanaza vibaya. Kumbe vinalu mambaya, iga sherehe na magube ni haya.
Hata mimi na muhenza, nienza ye.